adir kodi migodi konyando yasema niduoke lemba biro dok nyaka nyajanja yes adir kodi jadolo lwanda wuoyo kodi nyasaye ine ono in mabiro luwi nasego ine ono ibed ler nyima nyasaye ine ono in mabiro yieri Telo be joring loinjo telo biro lokore Yesi veri ya telo ino kani lokiri
Me.
muya na irobo sepita Mechari utiko kano samaniro uoyo Kupati shimogi ume ya ero kakita Nane negi wama ni manapoka penjoro Kupati leo kosato ya weyeso wanenango Nane negi wanga manapoka penjoro Kupati leo kosato ya waro wanenango Now